olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo o whaiti o ina e nisi le fuafuanga le malo se tete New South Wales. E tu uina ai se pule po se a ia whaapitoa i leo leo e sikeni, scan, pe sa ili ai tangata e awala i se masini sa ili ua mea, pe o lātou tau aveina ni naifi ino fuanga whaitele. A pāsia, o le aanga tutu saitu la whono i New South Wales ma Queensland, lea uleva ona yaitu la whono e pui pui ai, mai le tau aveina e tangata o naifi, po oanga ese ino fuanga whaitele. O sa wha inga e lua na whaonga i nai e tangata ni naifi, se itulou, le no fuanga o whaatawi Westfield i Bondi Junction, sa so oai mo leo sa wha inga o se whaife au i le malu malu o le ekale sia Keresiano Asu Ria i Wakely, Sini. Na sa auno ai le minisita o leo leo i New South Wales, Yasmin Gatley, o se tula fono e tao fi ai, le toe tupu mai o sa wha inga whaapenei.
We do not want to see the likes of these violent attacks that we've seen in recent times.
Le minisita o leo leo i le whainga mālo te tete New South Wales, Yasmin Gatley. I swinga nei, ua whaasai nai o na whaatawina se naifi i se tangata i lalo mai o le se fulma le valu tausanga le matua, sa se fulma le ono tausanga le matua, le tapulaa po le matua se tangata na mawhai o na whaatawina i aiseanga ese po o se naifi. O lea ua si itia i le se fulma le valu tausanga. Ma ua tuwina se a ia whaapitoa po se pule i leo leo, e sa ili ai se tangata e whaonga i nai le masini su e ua mea po se metal detector, pe ala tou masalomia le umia pe tau aveina e se tangata o se naifi ino fuanga whaitele. Na whaalia le palemia se tete o New South Wales, Chris Mintz, o le ato e ma fau whaalua ai se tangata e fia tau aveina se naifi ilunga o feo inga whaitele,
the fear or the sense that they may be wandered or searched or scanned at a New South Wales train station, we hope changes the culture where a young person decides not to take a knife or a stabbing implement with them.
Le palemia se tete o New South Wales, Chris Mintz. O fuafuanga nei, o lo tai tutu sa ai matu la fono i Queensland, e whaingoa ina o le Jax Law. O le tula fono i Queensland pāsia ina ua maliu le taule elea o Jack Beasley i le Gold Coast i le lua fese furumaleiva ina ua tui ina eseisi i se naifi se i tulou. O le vaia so taluaina asia si mai ei mātua o Jack Beasley ma feilua i mata itai o le whainga mālo i New South Wales i se tau mawhainga e whaatū la fono ina le Jack's Law i se tete ma Territory Uma i le tunuu. Peitai olo o yei popole ngai whaala potopotonga alo ia, ma whaala potopotonga olo o fina wina ia ta taumasa olo tonga o tangata. I suinga nei, i le tūlafono i New South Wales. Ai mai se le pule malaya ia whaapitoa uatu wina i leo leo, lātou te sa ilia, skeni pe scan, ia se tangata, po o ia umia se naifi, i lalo o ni masalonga. Na saanoa Samantha Lee, se lo ia i le Redfern Legal Centre, ele o yei se mōli mau whaatuatua ina i le whaaititia o solitu la fono, e whaau ngā ina ai naifi, pe e whaau pope a whaau popo a ia male pule i leo leo. Na ia sa unoa na o nā tili ta fili sa unoa ai leo leo i tūpulanga o tangata mua mua, ma ila tau e māua lalalo le tūlanga o le tamāo a inga.
Well, there's plenty of research to demonstrate that First Nations people and people in low socioeconomic circumstances are more policed than others. And when you introduce new police laws, it is those communities that will be impacted the most.
Samantha Lee, se lo i o le Redfern Legal Centre. Na sauno le lo i e sili o le mālo se tete i New South Wales, Michael Daly, o le whaau e fia avatu. Mō se tangata e filifili na te tau aveina se naifi ina ua tu ualona ainga. Ia toe māna tunatu mua mua po ole ālei ungai o iai.
These are carefully crafted, proportionate, well-considered measures to make sure we keep the pressure on people who think it's okay to walk out the door with a knife without reasonable excuse.
Le lo yesili, o le malo sitete New South Wales, Michael Daly. Ile tapua inga sik, e yai le tama I pelu e wha ingo ina o le gerpan. E tau ave ina e tangata o le tapua inga po o alii o le tapua inga. O se vaenga o lātou la ei, maro lātou talitonunga. O le fesili pe te tauona o fia aima I lātou nei, I le tū la fono le malo New South Wales. Na sao noa le sui peresitene o le National Sikh Council of Australia, Amarinda Singh, e ono whaapopole ina ai tangata lautele pe awa ia se kerpan o tau ave ina I se tangata Sikh ino fuanga whaitele.
The community needs to know about our faith. It is a symbol of our dignity as well as it's a symbol of our protection.
Ole reporting fa ma popo in Ryan Tema, Mole SBS News.
Like, share, mafaali so finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.